tamaa, ipo siku atakuja shangaa. Usikate tamaa, ipo siku atakuja shangaa. Usikate tamaa, ipo siku atakuja shangaa. Usikate tamaa, ipo siku atakuja shangaa. Sina majigambo, niko simple. Wanaweka longo longo juu yangu, ila namuomba huyu Mungu wangu aniepushe na mambo yao mabaya. Kwa maana wakiniona siku hizi wanagwaya, sina ubaya nao, Mungu anajua alipangalo Mola, we huwezi jua. Leo ukikosa kesho utapata, amini Mungu we acha kutapatapa. Piga dua zako daily usichoke, ipo siku utawai tamaa, usikate.
Aha, Naomi baby, hata wajapo ni dharau, ipo siku nitakuwa juu.
Usikate tamaa, ipo siku atakuja shangaa. 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 Binadamu ni wabaya, sio dunia, yani wana roho mbaya. Ukitaka kupanda juu, chini wanakufuta. Wanataka wakuone kitaa ukiomba, hata ikibidi wanaenda kukuroga. Na shangaa bahati ya mwenzio, unalalia mlango wazi. Kweli nimeamini binadamu ni kazi, sitokata tamaa hata wakinigasi. Nafanya mambo yangu bila wasiwasi. Wanapenda kusema sema mengi, ao wanapenda kulonga longa mengi juu yangu. But I don't care, take it easy, I'm gonna do what I want to do. But I don't care, take it easy, I'm gonna do what I want to do. In my life, in my life. Usikate tamaa, ipo siku atakuja shangaa. Usikate tamaa, ipo siku atakuja shangaa. Usikate tamaa, ipo siku atakuja shangaa. Usikate tamaa, ipo siku atakuja shangaa.
Aha, Naomi baby, niko na Raj Boy, 2+ Records.
Right, good. BBB to Raji.